fresh out from Nigeria. Kimamba
on the beat.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game change, umeni tulize kisiwe cha Pemba.
Ase mwa, benzi lako kama maji na mwagika mwa. Baby kiss mwa, mwa. Makisi mahagi malavi da bitanua, chanua. I wanna be the king of your heart. Baby, would you be the queen of my heart? I wanna be with you for the rest of my life. Manakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman, Wonder Woman.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game change, umenitulize kisiwe cha Pemba. Tena navyo kupenda, wana sina pa kwenda. Wendo game change, umenitulize kisiwe cha Pemba.
Batman, akitaka kiti anatengewa. Akipata hiti anapepewa. Akitaka mziki anachezewa. Ase nangele nangele nangelewa. Oh, super. My baby super, bilo na foni endesha kama suka, teno na foni nokesha kama sugar, yeah, yeah, yeah. Kisi kisi na hagi, body body to body, ndani ndani kwa ndani, mali ipo gandani.
I wanna be the king of your heart, baby would you be the queen of my heart?
Anakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman.